batoji pawinoɗi ɗo heɗintingol leydi ndi hakkillaji 15 sappo e jiɗɗi wondi malinkoɓe holliti e lemuɗum ɗiɓe jiɗi golle fa wawde daranade ɗiɗo hakkillaji kanankoɓe laamu hakkundejo o womɗati yogaji ɗi itti ɗi yoga e muɗum ana joinde fedde ne ɓe noddirta comité indépendant de suivi évaluation des recommandations des assises nationales de la refondation duuɓi nayyi caggal ko ndeɗo fedde joina wonko heɓa yuɓɓinede le golleji ɗi noon hollitiri wiide maître amadou cewolen jara kanko woni juɓɓinowo mowoɗo ndeɗo fedde
yilaji gollade ɗi no mbara capanɗe jiɗɗi e ɗiɗi gondude golleede yo 3015 waltimoji ɗi ko ɓuuri foof kabarnugal saria caɗele saria ji wute biltigui
nde ñalawma hannde o fedde ne ɓe noddirta sincére ana wonni daranade golleji fuu kanɗi tabintinde ɗiɗo hakkillaji ɗi malinkoɓe holliti yoga e ɗiɗo hakkillaji ana jooɗa haalaji mowɗi gaɗade hakkunde malinkoɓe ɗi kanko maître amadou cewolen jara holliti kuyal makko fewde e muɗum sanne
mawɗo ti allaji ɗi yo laamukoɓe ɓe banggal heddade e place mabɓe laamade e ko nande mum en ɗi foof ne wawi latade sababu hello e wattimoji gondude ɗi soni laamu o inaki kabar muɗum ko golla ko foof latto mere imma daraji kewɗi kay gaɗama ana hani kuncene hoore jukkugoji banggal taguji yogaji joddoji gondal meɗen
ila oɗo golle pawiɗo heɗintingo leydi amen ndi fuɗɗi yoga e himmeji ɗini woni malinkoɓe fuu koyɗe mumen watte e golle o ɗum woni ko haɓɓi hoore fedde neɓe noddirta institut néerlandais pour la démocratie multipartite docteur nia trawole ardike ndeɗo fedde le nokkule hono keñeba badiangara menaka kaye kati
imoji gaɗaɗi ɗi humpiti gueɗe kewɗe banggal politikaku e gurnde mum en kabaru rewɓe e hayeɓe gonɓe ley créduji e jangali gala ɗum faamu kulintereji ɗi ana wodi ɗum yimɓele gaɗa imba daraje politikaku hirodiroɓe laamu o ɓe e golle muɗum kettinan koye mum en sere madun e hakkille mum en dentinaɓe fe kabaru muɗum
rewɓe kañum en do darde mumen ana mawni sannere ɗiɗo jooɗa haalaji nga arduɗo fedde neɓe noddirta kafowo le ñalawma hannde o ɗo woni madame koyate gundo sisogo holliti wiide golleji kewɗi ana heddi waɗede ñalawma hannde o yella ko woni darde rewɓe le onɗo golle ka ana heɓa andede
darande rewɓeɓe famɗali fewi e ley imadaraji heɗintingol leydi ndi ɓe jama e ley batuji ɗi foof banggal yewtangoji sariyaji leydi ndi e ko nande mum en ka so ɓamdi anniyaji golleji leydi ndi rewɓeɓe na heddi fa hande hettinere sere yoni ko ɗum timma yalla ɓeɗo na mbawa wattande hakkillo e hakkika kala golleji leydi ndi
jokolɓe kañum en du heeda serale golle o fewi habibullah sawan kañum woni secrétaire général fedde hayaɓe neɓe noddirta CNJ wonko o seedoto dow hen
aujourd'hui
wakkat joni o won golleji yogaji ɓe gaɗanaɗi hayeɓe ɓe ana e majji batu mawɗo jeunesse kañum ɗum batu mawɗo du kabaru jandeji gueɗe kewɗe na e majji nafuji sanne jeunesse mbawde ɗum nawtorede no hanniri ka min taki wiide tellaji ane ɗumtagol hoore ɗeɗo gueɗe ɗe
lewi dunki andanɓe kabaruji ɓiliɗe politique yimɓe fuu koyɗe mumen wona ko watta ele golleji pawiɗe heɗintingo leydi amen ndi brema eli dikko holliti wiide laamiɓe leydi ndi le ñalawma hannde o ana wondi wadde ko woni bawɗe mumen fuu yalla ɗum ana heɓa ittede
e fuɗɗede kabar muɗum tawi kama wiide ana wonno e gouvernement o heƴaɓe guɓɓe jon e kaborɗe ɗe ane mabɓe cakkitiɓe yoppude nokku o ka woɓɓe ardiɓe kabar muɗum keddike ley gouvernement o ma duna le nuule gollirde laamu hono sente laamu o kay ɓama fewi anniya hettindeɓe sere saabi jawdi ma ɗum hakkeji yogaji ma politikaku yewɓe ɓeɗo yimɓele koye mum en ittu juɗum e golle o ma ɗum dentinaga fewi no hanniri e kabaru muɗum
tawede tiɗɗalaji kewɗi kolitaɗi ele golle pawiɗo heɗintingo leydi amen de ƴurto yimɓele yogaɓe fuu oɗo projet ka malinkoɓe hewɓe ana jikkini jikke lobbo fewde e makko fayso koɓe domi ko wala fuɗo haaɗi golle majjum ka fuɗɗi